Online, Baba, say online.
Boss,
ukhayirungani
wethu. Lele mama.